Chiloto, we used to be cool in Ashakomoto. There's a quizzana among a mastika. I blame myself for pali voice of Natchtika. In a mistake, Nizom Vere Lavanzanga. Kasnizi Chitanyo Nonga Bambo Yanga. I remember when you told me to come Furuka. I thought you were joking. Na Letalika Express best teacher. Lelo Naimwena. Tunari nobe unipanga kuzonda we DBYE iwe naini hitu alipo mo LOVE ish indadwa langa na pishamo sana hamuli iwe na lemono tubana. That's why I want to back you love me asla vista love ilimulini isa mupepi no mba tie foto tufikilisha mavauzi tie foto inakateka wandini we nasala hakumune filamba please tell ala. Ni mafuno nkala na iwe ni again.